and he likes mandarin, and although I work in government sometimes, from auntie, in Matarada, Lord Cabanadin, I think he was so much like a doctor, from Hansen, for Hansen, Lord Cabanadin, for Costa Bamba, a camera and a half over the island, that will like 10 million, Gary Akumo, for Hansen, the Kathy would be. Usum Rayan, Matala, and you, and I sent Paradi Delta. I sent Wahoo Kulahan, and I sent Salmon Kulahan. And from Hansi Ed, they were talking about other again. I have a woman, dawladdu ay ku jeestay oo weyn maamulada masaqaana ay ka qaadanayeen faydkooda ama xalba qoondadii loogu talagalay ama marka taasi halkaas waxay leedahay masaladii gobolka Banaadir iyo sida ay xaq ugu lahaayeen waxaa soo haray dadka Soomaaliyeed ama maamulada runtii arrinkaas u arkay wax qaldan waxaan dhihi lahaa ama aan tal ahaan ku jeedin lahaa marka u horreysa dowladdu waxaan ku leeyahay su-aalaha waxay tiraahdaa nin xoogaa xoogaa jira lagu mataqaanaa loo jirinayo ayaa amni madiine ah caano loo keenay marka wuxuu yiri qorcaan ima hadi jirin deegshaan baa uga dhacay hadda dowladdu waxaan dareemaynaa jacayl ay fiixaan u qabto inaysan ahayn inay helkooda uu ahaa inay dadka ay isugu keeni lahayd ay uguna muddo dheeraysan lahaayeen oo waqtigii ay raadinayeen iyo sidii ay muddo dheeraysan lahaayeen iyo sidii waqtiga doorashada ay uga dibdhici lahaayeen qorsho ah ayay uga daawanayeen sida muuqata waxaa kaloo soo haray shebutland ama maamulada saluudda muujiyey gobolka Banaadir waa magaalmaha ee dalka dadka Soomaaliyeed oo dhan baa wada hantidoodii waa taalla gudihoodii ku yaalay dadkii waqtigii hore qoraan saamaynta iyo midkii hadeer kule iyo dadkoo dhan baa waa meel baxaysa marka shebutland waxaan dhihi lahaa xamar ilaa iyo jama tubtukroomay dad degan oo hanti kule oo la yaqaan gaal hayween ama tihiin waxa gobolka Banaadir la siiyeyna waxaa ka hadli kartaa inaad wax ka leeyihiin waa ku joogi kartaan laakiin in la yiraahdo gobolka Banaadir wax xaq ah lama siin karo taasi xoogaa oo su-aalnimada ka fog waa wax dadka jinni kala gelinaya ahaanti waxaa wanaagsan in sidii kale ay ku jiraan ama haddii meeshaas aad dareemaysaan in fadkiina uu ka jiro oo ay ku leeyihiin aadikama siinayo waxaan dhihi lahaa arrinku si maahan halaba lagusama leh gobolka Banaadir waa magaalmada ee dalka yaan dadka modernatid cuqdo la gelin in feer keliya loo yahayna macnaha ayaan loo fiirsanin waxaan waxaan fiidinaa sala ajno doqa inaan dowladda ugu dhacsiin muddo dheeraysiga iyo korkeenka iyo madaxana arinta ay ugu kala gashay wadana si gaar ah aan loo yahay madaxa dalka ku sharafta waxay maanta ku bixisay oo ay arrinkaas ay dadka u tusinaysay inay wanaag gaxmar iyo reexmar ay u danaynayso haddana ay u qabsoonay inay dadka kala dirto oo meel ay taysaro soo noqon ay ku dhufato yaan loo sii furubay xeriirka karo maskaxda ha shaqayso matalaadii gobolka banaadirna waa wax meesha ku jira dadka run ahaantii ee buntland aad guba dhalilay ama arrinkaas solution waxaan dhihi lahaa warlaydankamale gudihiiya ku yaala hadeeraa dadku wada jeegaa xaaraa meel dadka u dhaxaysa waa meel hada lagu kala qabnaado laakiin arrinka waxaa loo kala qaadi karaa intii deegaan iyo dadka magaalada degan iyo wuxuu kartoonaa la keeni karaa marka yaan siyaasiyiinta laftigooda aad u ololeynayo in gobolka banaadir ay masalaad u helo dadaalkoodii iyo noqonay mid u fududeeya in dowladda sida ay rabtay iyo wixii hadda ka hor aad ku haysateen oo ahayd inaan waqtiga la kulmin karin inaad dowladda u fududeysaan in waqti la siiyo oo mataqaanaa ay sidii ay rabtay ay sida bad nigugu isticmaasho ayay laftigeedu waa xoogaa waa dhulama qurxoona waa dadaalkiini hore iyo hadafkiini waxaanida wax ka yaxsanaya noqonaysa waxaa la rabaa inaan dowladdana gaanka dheer la siin oo doorashada waqtigeedu ay fidiba ka dhicin gobolka banaadirna uma jiraan helo maamulada wax tabanayana ay sanxaan oo soomigoodii dadkoodii ay ka helaan runahaantii sheekhsaan ku talinayaa waxaa soo haray maamulada jagamiyan midigo oo taageeray hal qof ah oo maanta dadkan koonfurta xoolaha dhiirsida loo dhigo meesha hawi maamul ka mida oo maanta dhihi kara gobolka banaadir matalaadiisii guri kara ma jiro meesha uu joogo ayaa loogu tegaya sababtoo dadku waxaa weeye waa ar la suwaay marka fakar kastoo dadku ay qabeen ama wax kastoo dadku u muuqda arrinkii arrin laga hadli kara ma waxaasna dowladda ka dambeysa oo inay waqti dheeraysa iyo mataqaana ay dadkii inay wanaag u samaynayso marka wanaag ka darahayaa wanaag ma noqdo gobolka banaadirna xaqiisii yaan la duusin oo yaan laga hadlin dowladdiina yaan danahoodii iyo seeka dheeraysteega inaysa yaan loo samayn maamuladuna qolada wuxuu hadda ka dambeeya meesha hadda ay joogto maamulada qolada waxaa laga siiyo waxqaydinta mataqaanaa talayiida waxaa laga siiyo cantaba ay ku leedahay malaha puntland xoogaaga koonfur galbeedo arrinka aada u ololeysay dareentay meeshaas waxaa ka muuqda in koonfur galbeed ay wuxuu dan ah ay meesha gudoomiyaha baarlamaanka dadaalkiisa intaa laeg maslaxo kale oo koonfur galbeed uu raadinayo meesha ku jirto sidoo kalena malaha puntland yaan dad kala kala digin ummadaali ku soo celiyo.